amawulire gagano agataliiko nfuufu nga gabasomerwa kibuyaga okumanya gy'ovudde kikuyamba okumanya gy'olaga n'olwekyo kibuyaga wunaze kyekyo ensi yonna n'ensi yonna ekuŋŋaane
wima king forward wima king forward tugenda mumaso eyo mumaso tetugenda tugenda mumaso eyo mumaso tetugenda wima king forward wima king forward tugenda mumaso eyo mumaso tetugenda tugenda tugenda mumaso eyo mumaso tetugenda.
It's a new world order, forget the Illuminati. We be moving forward, ain't nobody saying nothing. Sorry to those who be waiting for the fair play. This ain't just play, it's more like co-play. This ain't no game, baby, it's real life. A life be a game, who's next to play? Jebu for Jebu Genda. Mana watu jetu fasi jetu Genda. Tugenda maso nga kasamona. Botula mu VX kwera viza ka corona. But when the times get hard and your life gets stormy, keep one thing in your mind, homie. Don't lose your sense of direction. East or west, you gotta make that right connection. But don't ever wait. Don't ever wait for heaven, leave heavenly intervention.
We ma king forward. We ma king forward. Tugenda mumaso. Eyo mumaso je tugenda. Tugenda mumaso. Eyo mumaso je tugenda. We ma king forward. We ma king forward. Tugenda mumaso. Eyo mumaso je tugenda. Tugenda mumaso, eyo mumaso je tugenda.
I'm reporting to you live from Class C. I'm an eye reporter for the CNN. History's up in the making in my city. History repeats itself, but not in my city. The change is gonna come just like Barack say. Who knew time would change what Hussein Mubarak say? Amanyi n'obuyinza buli mu bantu. Ebyaffe by'ezzanga okolanga mu butu. Luli kyalumu nga bikusobedde. Ewaka ne mu kibira nga tolina budde. Gye bakuwa ag'obuwa mukulembeze. Vuga bulungi abonno b'otukulembera. Kubanga bw'oli ne w'otali esegenda mu maaso. Kulwa Katonda n'ensi yange endayira. Tudize ebyaffe tuwe ebyaffe. Tudize ebyaffe tuwe ebyaffe.
Wima king forward.
Fena.
Wima king forward.
Kachibechi.
Tugenda
Abaganda.
Tugenda
Tugenda
Tugenda Tugenda Tugenda Tugenda mumaso.
Abanyola mamata bakagala.
Hey, we are marching. Nebi na wansi bye bituluma. Nolwecho mukulembeze buliriza. Okay. Engudo mubinya omugano mudufu kyani se binya mu ngudo. Bei ebintu eyekanamye. Emisolo emingi n'omuwera guwa ebbula ly'emirimu mu yunivasite bafuluma 10 emirimu ewaliwo 6 enguze ekutta ejjembe gwenno gw'ojogerako enkya bakukima obusosoze nandikuwadde omulimu naye ennyindeyo si mpanvu ekimala amateeka amakakali ne kabaka gamutwaliramu.